Kanda, ngabanga wena, nakukushona malanga funana nawe nakukula ngekhanda ngicabanga wena
Yeah, I need it. I'm getting to do. Yeah, I need it.